tie, baby. Yo, nachofanya kwa game ni kuleta fever na kubambia rappers kaniko na new diva. Wanaongelea shombo, nikipanua mdomo ni kutema rufu mbaya ya mavisa. Boy, I'm after life and paper. Pili natokea napotoka Francis Checker. So she do a punchline, siko nyingi tu. Domana game, nina ipunch kwa molimi tu. Yo, mwambie Nikki na Nikki wendele kutwiti, ila kurap bass tena. Vile muziki umevamiwa na ma monster, wengi kama mimi, skew wata rap nini tena. And I'm just started. Tiny Chidi Benz, shindani na hawa, my rapper starlet. I'm just started. Mahasira kibao kama game ya bongo imenibia wallet. I'm just started. Na kichwa kikubwa too big akila Christopher Wallace. I'm just started, yeah. Natafuta wifi Mario, nenda katafute Wallace. Uni msiba na mazishi zaida calligraph. Nazika rappers mano na chekesha kama Charlie Chap. Make ni rally pop. Nakimbiza game zaida Shabam Robert, mana muziki uni rally bab. Nikiwa dimbani mkongwe Eddie Bell. Lunya Milan kutikisa nyavu kama kitre young Lunya Lila.
Tafadhali ndugu yangu sinichukie MC Koba. Kindo le time ya exposure. Stagani nimpe kolabo ya verse moja. Toka niko underage, I'm the real dream chaser. Likuwa na ndoto za kuwa fan page, yani kwenye kila new newspaper. I use mentor. Tell haters umuda wa kazi. We talk later. Na nikitaka na tan twister, man to man, gun to gun, zik fita, band to band, band to brand street. Kuna peace mister. Nana na bisha. Nataka mani sifanyi kazi kanisa. Life is too short, death is very near. Anytime man unawezo ka disappear. Oh dear. Wakinona na oh fear. Na kwaga kimia. Paka na miss kujisikia. Na ukisu na nichukia. Kunsifia isaidi unawezo ka disappear.
Potion. Run smooth like lotion.
Wanachofanya nilifanya toko totoni, lala na njaa kama wakulala naye humoni. Sifanyi zao, sifanyi kawao. Ananiita msomi, nambie kuhusu sura, kuhusu chula, nenda mtoni. Mama ananiambia hawa mabinti ni mapambio, na uhuni sio pombe na bangi. Mafanikio na mtaji ni makalio, pesa ndo kikatio. Kwa dada zetu ndo maana anafanya visu sio. Na nikianza nilipoishia snitch, weka nukta kuliko ukimbia. Bola ujishushe mbishi funga tangu nanza. Mama aliniambia unyonge chunga, kauli za kushindwa kifo singizi kaburi tu. Na kuongea unachohisi sio kwamba ndo upo real, kunyongonyea kisa disi za mchumba mwisho jikil. Kusomea misa za wana season na kosa deal. Kuponea kifo ujue Mungu yupo ndo tafsiri.
First of all, namshukuru Mola kwa kunipa pumzi. Kijana fulani sana kili za kipuzi. I dedicated all my life to the music. And I'm rapping more mjika so maji chumvi. Wapuzo juzo nta kuleta jam ni kukwa show. So wajendai kabisa nkona karibia kukamsam. Mwanafunzi pia ni teacher, got my own class. When it comes to vishungi path path best. Kija sasa kwenye funda gana A plus, yeah. Kija huku kwenye utunza gati haters, hey. Washalia sana bundi juu ya pana. Tuna peta, tuna kila sababu ya kuwa bora paka extra.
Osama no, huyu ni Gwiji. Na leta Osama nami mtu Rufiji. Na la na nimepiona kijiji. Ukinona na bidu kaza kauna funga mkwigi. Eti uyu jamaa anajisikia. So wewe tu hata mimi wana jispia. Situ neshi mara ngino wana kispia. Maneo machafu usijali weka midia. Mi kama weather anytime wana switch gear. Weni moga muda wote wana switch fear. Na mtu mongo mara nyingi wani snitch pia. Nasi vungu kini dis na mina disappear. What the hell bro, this what you came for. Weegee Fresh Prince still the best bro. I ain't got issue to prove, check my records. I got bars on lock come my cake cold. They wanna test me, trust me, please don't. Na revolution Kawasaki na diamond. Boss moves, voicemail in a respond. 007 got me feeling come I'm James Bond. Siki you beg me na dakagunia. I know you pretty mad na ndo mambo ya dunia. The marathon continues. Wameshi shiwa mbinu tukikaki tiki moja ndo tell you wanna ni finyo.
This is New School Rap.
Yeah.
From the New School Man.
Knock knock, who's there? Lost kid, shanelewa. Nipo kwenye game and I hope bado sijachelewa. Na stamina kutosha kwenye game ya rap. Ila hivi trap na yoni hip hop. Sijelewa, kifupi undo ni kifupi mawazo. Kifupi gumza njibu kwa bass kwa kutiwe kikwazo. Kifupi njibu kwa mabavu onekane hamnazo. Kifupi na kiwasha tena hindo mana mikazo. Mayday, mayday, this is not over. Mayday, mayday, wezi nikuta sober. Hata siku moja, yozi nikangoja. Niko so high na kula masafa na bombardia. feeling like a rockstar. Awilo longomba, sione kama tumedata, we acha tuishi mjomba. Ijo shobo zako sita kuponza, ukiona lime kukaba saga gomba.
Just youngster, forget it's a brash, be just muster. Sick it is a gun and body, just it is the best, first turn the mafia. Root white cheese, man, the hot. That it is the kaka, the kapi, the kapa, the thing you got, but then the girl. Sin a key for nigga and teach a bow gangster. Be on death for nigga and stoppable. Sunk in my name by your man who the choker oi. Pump when your air for your spine work a stoppable. Oi, oi, come and say gone. I was it born for the niggas. Born who were giving them wish you. Come on, that way, joy, come back, bring him up. See the gap, see the so I kid it, damn, nigga, much life. She's a white good, white man, nigga. So, forget the quans, I just did one, but this is the sons of the Tadika. Daddy, the gang, I should be the one, got to be the young, got the Tadika. But you know, we can see if I could pick the Kumuku in the hoo hoo. The battle that keep on the Tadika, the Kumuku pick up me too, too, eh? Nibi too, too, beat a hoo hoo hoo. No, which I'm a dazzy juju. It's a mother punch with boo boo. The spitty good poo, put it by the foo, put it by the dabby with Suzu.